Welcome to the Music Surgery.
Download it with your TNT Music.
TNTMusicMedia.com.
Sasa ni ogope nini, ni Mungu, ndo ananiweka mjini, sio mtu. Sasa ni ogope nini, sishikiki.
Waliosema nitafeli
wameanza kuchangamka,
eti mimi sistahili
wameanza kuchangamka.
Waliosema nitafeli eti mazuri si yangu, kweli maisha ni safari, ila
sishikiki.
Mungu kashika usukani, usukani, hata ije shida gani, dagani,
sishikiki.
Ananipigania nia,
kinachonipa ujasiri ni Mungu mbinguni, sio mtu duniani. Kinachonipa ujasiri ni Mungu mbinguni, sio mtu duniani.
Mia tangu nikatae,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana,
mambo yangu kayaweka,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana.
Oh, tangu nikatae,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana,
mambo yangu kayaweka,
sawa,
unatosha kinipenda. Nataka nikwambie sito kutegemea wewe. Na oh, hello, hello rafiki. Nataka nikwambie sito kutegemea wewe.
Wala si kwa ubaya, naye mkala ana iliyoahidiwa nikimtegemea mwanadamu. Si kwa ubaya, naye mkala ana iliyoahidiwa nikimtegemea. Kinachonipa ujasiri ni Mungu mbinguni, sio mtu duniani. Kinachonipa ujasiri ni Mungu mbinguni, sio mtu duniani.
Mia tangu nikatae,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana,
mambo yangu kayaweka,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana.
Dunia inikatae,
sawa,
unatosha kinipenda
Bwana,
mambo yangu kayaweka,
sawa,
unatosha kinipenda.
Sishikiki,
siogopi.